Is it stress if this has in that way, caro, won't you? Kula vitamu mama mpaka sikuku. Na navyo safa mwezako kama kiriku. Yeah. Pate kula upate na viwalo juu. Baby niko slow down, mwezako baru na umiza ndonga. Usijo kani choka, baby teno kani tosa. Mwezako niko slow down. Baby, bado na umiza ndonga. Usijoka nipa utaila, utaila. Usisikize tantari, tantari. Oh, mama. Oh, I go get some money. Oh, you. Versace, Gucci, and Prada. Oh, you like it, sushi, my lover. Oh, you. Don't you worry, baby, mama. Baby mama, ukisusa na jitukana, mwe wangu na ugawanya roju. Tunafana, tunafanana, mie nawe tunajichana, kama gundi tunagandana. Like, kwenye msoto baby paro po, unanidekeza katoto, kwa baridi wani pajoto, paro konami. Usiku watu lalima popo, tukikesha adi machoko. Unanipa tu my love, love, love. I don't gonna me. Baby, niko slow down. Mwezako baro na umiza ndonga. Usiju kani choka. Baby, teno kani tosa. Mwezako niko slow down. Baby, baro na umiza ndonga. Usiju kani pota ila, ila. Usisikize tantari, antali. Oh, mama. And Prada. Oh, you like it, sushi, my lover.